Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlelo lapho sithi khona mpatlalatsane kungolosihlanu ekuseni ngilithathe leli thuba mlaleli ngikubingelela egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ngibonge nakubahle nhlapho ukusibolekeke leli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli, emva kwamagudi kweGood Friday, kuseyilelo thuba ke futhi lapho sihlangana khona siphinde sibonisane ngokwenzeka emva kokufa kwenkosi yethu Jesu Kristu. Sesiselebrethile ukufa kwenkosi yethu Jesu nokuvuka kwakhe emathuneni. Emva kwalokho kwasekwenzakalani ke mlaleli? Sizofunda ke izwi lenkosi laphayana kuMatthew chapter 28, bese ke sifunda ke siqala ukufunda laphayana kuverse 16. Kepha abafundi abayishumi nanye baya eGalile kuleyo ntaba uJesu abayalela yona. Siyakhumbula ukuthi abafundi bakaJesu bebayishumi nambili, ngakho ke uJudas Iscariot wakhaphela uJesu. Wase wenyumuka ke kubafundi bakhe, akazange sabamdibe munye nabafundi bakhe. Kungako la iBhayibheli likhuluma ngabafundi abayishumi nanye. Before ukufa kukaJesu noma before ukubethelwa kukaJesu, abafundi bakaJesu babawu-12. Emva kokufa kukaJesu, ekuvukeni kukaJesu, abafundi bakaJesu sebayishumi nanye. Kuverse 17. Sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. Mlaleli, kufana nasensukweni esiphila kuzona, kunabazalwane abakhuleka kuJesu, kukhona abazalwane abakhulekayo bangabaza, bengenaso isiqiniseko ngoJesu, bezwa izinto eziningi, ngakho ke abasaqondi kahle, abasazwisisi kahle ngenkosi yethu Jesu Kristu. Kepha siphile insukwini lapho khona kusekhona abazalwane abamzwisisayo uJesu, abakhuleka kuye ngeqiniso, abakhuleka kuye ngomoya, abenza ukuya ngendlela uJesu athi abokwenza ngayo. Manje kuverse 17 ke sebembona bakhuleka kuye, kepha ke abanye bangabaza. Kuverse 18, uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Mlaleli, akumelanga singabaze, ngoba izwi lenkosi la iBhayibheli lithi uJesu uma esesondela kubo, wayazi ukuthi kukhona abangabazayo, wayazi ukuthi kukhona abakhuleka kuye ngeqiniso. Kepha waba adresa bonke ngazwi linye wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngakho ke mlaleli, uma inkosi yethu iphiwe amandla ezulwini, iphinde iphiwe amandla nasemhlabeni. Ngamanye amagama, kubalulekile ukuthi singasabi lutho, ngokuba inkosi yethu iphiwa amandla kuphi? Ezulwini. Yaphinde yaphiwa amandla onke, ayithi amandla kwaphela, ithi ke ngiphiwe onke amandla ezulwini nasemhlabeni. La sikhuluma ngenkulumo kaJesu emva kokuvuka kwakhe ethuneni, esenamanxeba ezandleni. La izwi lenkosi lithi ke wayesethi kubo ke, amandla onke ngiphiwe wasezulwini nasemhlabeni futhi. Okusobala ukuthi alikho idimoni elizoba namandla ngaphezu kwakho. Ngamanye amagama, abukho ubuthakathi obuzoba namandla ngaphezu kwakho. Uma ukholwa ukuthi uJesu uphiwa amandla ezulwini, waphinde waphiwa amandla emhlabeni, hamba ukhululekile mlaleli, ungasabi lutho, ungasabi abathakathi, ungasabi ukuthi abangani bazawuthini, ungasabi ukurejectwa abantu ngokuba ukhonza inkosi ephiwe amandla onke ezulwini, waphinde waphiwa amandla onke nasemhlabeni. Ake siqhubeke sizwe ukuthi ke uthini kuJesu kuverse 19 besathi ke ngalokho, ngamamagama ngaleso sizathu sokuphiwa kwami amandla, nini kumele nikwenze yilokhu, hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhadise egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oyingcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho, bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Awu, amazwi amnandi mlaleli, amazwi akhuthazayo, amazwi anikeza isibindi, amazwi anikeza amandla futhi kulaba sebaphelelwa amandla. Namhlanje kuseni ngithi kuwe, asenzeni ukuya ngezwi likaNkulunkulu. La uJesu kuthi ke onke amandla uwaphiwe, amandla ezulwini, amandla nasemhlabeni. Ngakho ke usinikeza itask, usinika umsebenzi emlaleli ekumele sikwenze, ngenxa ukuthi ke unikiwa amandla ezulwini waphinde wanikwa amandla emhlabeni. Okubalulekile emlaleli ukuze sigcine le task esinikezwa yona, kumele sibuyele emuva sifunde ngendlela uJesu ayenza ngayo izinto, singenzi ngendlela sithanda ngayo mlaleli, kepha sifunde ey'nyathelweni zakhe ukuthi wayenza kanjani ukuze sizokwazi ukufeza le task noma lo msebenzi uJesu asinikeze wona. Nawo umsebenzi asinikeze wona uthi sihambe senze izizwe abafundi, siqhubeke futhi singabenzi abafundi kwaphela, bese siyababhabhadisa egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, hhayi egameni likazane, hhayi egameni likabhishopu othize, hhayi egameni lomprofeti othize, kepha egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oyingcwele. Uyachubeka ke mlaleli uthi singagcini lapho, besathi ke sibafundise mlaleli. Uyabona sinomsebenzi omningi, hayi lo wezimba, akasinikanga ukuthi silwe sodwa, sigcikane sodwa, sibukelane phansi, sihlekane, abanye ibandla labo lipholile, abanye abanamaya kaNkulunkulu, hey abanye ibandla labaliphili, hey abanye thina ibandla lethu linezimali, hey thina kwasha kwacima kwenzeyana. Akuwona umsebenzi uJesu asinike wona singabantwana bakaNkulunkulu. Hey mina ngihlala endlini kanokusho, hey mina ngihamba ngemoto kaMambayibaye, hey mina ngigibela izindiza ngiye kuphi nakuphi nakuphi. Akuwona umsebenzi uJesu asinike ngamagama senzo, umsebenzi uJesu angasinika ngawona. Umsebenzi asinike wona uJesu emva kokuvuka kwakhe, emva kokuvuka kwakhe ukhuluma la mazwi uthi sihambe senze izizwe abafundi, sibabhabhadise egameni likaYise neleNdodana likaMoya oNgcwele, bese ke siyabafundisa ukugcina konke uJesu asiyale ngakho. Besathi ke bhekani mina nginani nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezo. Namhlanje sisaba igebengu, abayebetha sina senkonzweni ngengothi igebengu ziyangena zisithathela imali, zisithathela imoto, ezidubula abafundi semathempelini, hey kwasha kwacima kwasha kwacima, ngakho ke kumele sihlalele ekhaya. UJesu uthi ke hambani nenze izizwe abafundi, nibafundise ukugcina konke, nibabhabhadise egameni likaYise neNdodana likaMoya oNgcwele, bhekani nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni. Ngakho ke uma ukholwa ukuthi uJesu unawe, ayikho into ezokustopa ukuya enkonzweni ukwenza umsebenzi ukuzuza imimoya ukubafundisa ukubakhulekela ubabusise wenza umsebenzi esibizele wona ngenxa isikhathi emlaleli sengizokuma la ngizoyithatha intambo ngiphinisele kubahle bahle intambo kwezakho babayilapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.